Apanjeti
WestsideMusicBlog.net.
I'm the sweetest rapai. Mwanski mwapia. We taking Kalamo to another level. Ah?
Yeah, yeah. New star. Yeah. Nep diamond music.
Ine na kupasa mutima wanga. Wanga. Ni choice yako kusobele salo po kusunga mushe. I am decided to give you my heart. Oh, heart. Oh, heart. Oh. It's your turn to give me logo. Kunisia so chabe. I don't want to be called solo money.
Funa kusokolo kaniite Solomon. Yesa kukuchinja kala kolo last spot. Ziliza kakuliza baby bonga wa wise zone. Nisunge mushe baby mwangi mungani egi. Zinifuna nika kusie mungani pegi. Ato wana siyo mungani wido iwe baby. Nisunge kumushe ya pake ko ine madaisy. Kine wakateka baby nduwe face ready. Jipange hashtag baby tia chase chase. MWAPYA mwapia. E daddy na ito sa kumbutima.
Never ever Solomoni, never call me Solomoni, Solomoni, yeah.
Never ever call me Solomoni,
Solomoni, Solomoni. Never call me Solomoni, Solomoni, yeah.
Uweka wani pani la mutima, wani pesa na wina chambo kuwawa.
You call me bad name, uweka wakangi wani samara, yeah, yeah. Wenzo ona munga iwo kanisia nishi niza jama. Watu munga timulu ngupopanga wakazi. Anapele la pari we. Watu munga nishi niga jame. Turuturu
Betupaya
IMWAPYA mwapia boys.
Never boys. Ever call me Solomoni, Solomoni, Solomoni.
Downloaded from WestsideMusicBlog.net.
YZ, Sky G, Ababana Bamwapiai. Post 04, Post 04, Era Drake, 1MA, Makaveri, Iwe Belengwe. Banyama, Banyama Pakalomo, Ayama ni Banyamai. Kantia 4, Post Kantia 4. Kalandanya ati Kongo na oja wa oja na oja.